Lukka sura nai, aya sappo e jowego, yaki cappanɗe tati. Ɗum wanyi Yesu nder Najarat. Yesu yahi Najarat, gariri to o mauni, nyalde siwtare, o natti sudu do'are no o wowi waɗuki. Sai o ummi o dari, gam o janga deftere ceninde. Ɗum hokki mo deftere annabi Isaya, o maɓɓiti nde, o jangi ayare bi'unde. Ruhu jomirawo e dow am, gam o suɓiyam mi hokka ɓe ngalana habaru belɗum. O liliyam mi wadda habaru yofuki maccuɓe, mi wumtina wumɓe, mi waɗa ɗum ala torreteɓe dilla. Mi wa'ajinana duniyaru wiki, hitande nde jomirawo hisnata yimɓe muɗum waroyi. Sai o maɓɓi deftere nden, o hokkinde ballowo, o joɗi. Ko moye gonɗo nder sudu do'are ndun sutimo. Sai Yesu wiɓe, ɗe ayaje ɗe nanɗon, hande ɗe kewi. Ko moye e wi'a boɗɗum dow maako, boliɗe boɗɗe burtiɗe nder honduko maako hayɗiniɓe. Ɓe mbi'i, na o woni ɓiɗɗo Yesu fu? O wiɓe, wala seko on mbi'ayyam haala ka, nyawdowo, yamɗitin hoore maɗa. Komin nani a waɗi nder Kafarnahum, waɗuɗum ɗo nder gariri maɗa. Kadi ma o wiɓe, gonga, emi wi'a on, wala annabijo jaɓɓeteɗo to gariri muɗum. Emi wi'a on gonga, e carel annabi Iliya, e wodi rewɓe ɗuɗɓe nder leydi Isra'ila, ɓe worɓe mu'en maayi. E carel ngel, ɗum waɗi duuɓi tati e lebbi jeweego'o, ndiyam toɓaayi, nden ɗum waɗi welo kallungo nder leydi ndin fuu. Amma annabi Iliya liloyaka to ko moye maɓɓe, sei to goɗɗo debbo na yahudankeejo, mo gorko muɗum maayi, gonɗo gariri Jerifa, nder leydi Sidon. Kadi ma e wodi goduɓe nyau nyamojum laral ɗuɗɓe, nder leydi Isra'ila, e carel annabi Ilija, amma wala jamɗitinaɗo nder maɓɓe, sei Na'aman neɗɗo leydi Siriya, na o yahudankeejo. Nde yimɓe wonɓe nder sudu do'are ndun nani non, ɓe fuu ɓerɗe maɓɓe metti. Ɓe ummi, ɓe ndiwimo daga nder gariri, nden ɓe njarimo dow ƴolde to gariri maɓɓe woni, gam ɓe turoyomo ley. Amma o tokki hakkunde maɓɓe, o dilli. Ayaje ɗe e kolla en, no yimɓe gariri Najara, to annabi Isa mauni, ganyirimo, haa ma e ɓe ɗaɓɓita warkimo. Ɗo en nani, aya sappo e jowego o wi'i, Yesu yahi Najara, gariri to o mauni, nyalde siwtare, o natti sudu do'are no o wowi waɗuki. Sai o ummi o dari, gam o janga deftere ceninde. En nani ɗo, daga leydi Galili, annabi Isa yahi Najara, gariri to o mauni. Nden nyalde siwtare, wato nyalde asawe, ko nde duroɓe, o natti sudu do'are, nonno o wowi waɗuki to o yahi fuu. En nani, sudu do'are ndun e hewi yimɓe, garɓe gam maunina Allah, e nanki waaju. No ɗum waɗata bo woni, gaɗo waaju on e janga ayaje daga deftere ceninde, nden o fasitira ayaje ɗen, ko o hokka ma'anamaaje, gam yimɓe pama ko Allah yiɗi ɓe ngaɗa. Gam non en nani ɗo, nde annabi Isa ummi dari gam wa'ajina, sai ɗum hokkimo deftere ceninde, gam o janga o wajinana yimɓe. Aya sappo e joweeɗiɗi, yaaki cappanɗe ɗiɗi e ɗiɗi wi'i, ɗum hokkimo deftere annabi Isaya, o maɓɓiti nde, o jangi ayare bi'unde. Ruhu jomirawo e dow am, gam o suɓiyam mi hokka ɓe ngalana habaru belɗum. O liliyam mi wadda habaru yofuki maccuɓe, mi wumtina wumɓe, mi waɗa ɗum ala torreteɓe dilla. Mi wa'ajinana duniyaru wiki, hitande nde jomirawo hisnata yimɓe muɗum waroyi. Sai o maɓɓi deftere nden, o hokkinde ballowo, o joɗi. Ko moye gonɗo nder sudu do'are ndun sutimo. Sai Yesu wiɓe, ɗe ayaje ɗe nanɗon, hande ɗe kewi. Ko moye e wi'a boɗɗum dow maako, boliɗe boɗɗe burtiɗe nder honduko maako hayɗiniɓe. Ɓe mbi'i, na o woni ɓiɗɗo Yesu fu? Ayaje ɗe ɗe annabi Isa jangi ɗo, ɗum annabaku ɗum annabi Isaya waɗi, duuɓi ɗuɗɗi ƴaɓɓiɗi, dow ko annabi Isa warata waɗana ɓi Adama. To en jangi nder deftere annabi Isaya, sura cappanɗe jeweego e go'o, aya bo go'o e ɗiɗi, en nanay ɗe ayaje. Gam non, ayaje ɗe ɗe annabi Isa jangi, edi meta do hore mako. Gam non en nani do, nde annabi Isa timmini janguki ayaji din. Se o mabbi deftere din, o hokkitinde kokkudo mo, nden o jodi. Fu yimbe wonbe nder sudu duare ndun, e chuti mo, gam be nana ko wiyata. Aya chapande didi e go wi, se annabi Isa wibe, de ayaji din nandun, hande de kewi. Maana, annabi Isa e hore mudum, woni mo Allah jomirawo subi, gam wajinana ko hokka be ngalana, habaru beldum, wato linjila dum Allah hokkimo. Den Allah liloyimo, wadda habaru yofuki maccube. Maana, enen bibbe Adama fu, e maccube hakke e cheedan. Gam non Allah jomirawo liloyi annabi Isa, gam rimdina en, daga maccunga aku hakke. Wato gam o hisna en daga hakkeji meden e bawde cheedan o bo humtina wumbe wato enen bibbe adama gam hakkeji meden en garti wumbe do fi alla gam non bo nonno alla jomirawo hokkiri annabi isa bawde humtinki wumbe non ma o hokkiri mo bawde humtinki gite berde meden gam famen fi alla giel lawol alla ngol kisndam jaraygol en wuro mako wato aljanna Aya sappo e jowe nayi wi'i, sai annabi Isa wi'i, mi wajinana duniyaru wiki, hitande ne jomirawo hisnata yimbe mudum waroyi. Do annabi Isa e tabbitinana en wiki, charel ngel Allah jomirawo hisnata yimbe duniyaru fu daga hakke, e lawol annabi Isa wari. Gam non, fu ko lido annabi Isa, heba yafuya hakkeji mudum, e kisnam daga kita Allah gareka nyalde darangal. O bunatta wuro Allah wato aljanna barka imanu mako do annabi Isa aya chapande didi e didi wi ko moy e wi'a boddum do mako bolide bodde burtiide der honduko mako haydinibe be bi na o woni biddo Yusufu do en nani yimbe ben nani beldum ko annabi Isa wiibe e be kaydina do iri hala botka ka o metanibe hama e be bi'a Na o woni biddo Yusufu suka ummi do e gite meden no dum wadiri o hebiri famu ni aya chapande didi e tati yaki chapande didi e nayi sai annabi Isa noti wiibe wala seko umbi ayyam halaka nyawndo yam ditin hore maada komin nani awadi der Kafarnahum wadudum do der gariri maada kadima o wiibe gonga e mi wiyawon Wala annabi jo jabbete don to gariri mudum. Do annabi Isa e wiyabe. Be kokka mo maana baddol biyaingol. Nyawndo wato likitajo yamditin hore maada. E dum don dede e baddol biyaingol. To furdu e maga dogguru. To ndu nyawta hore mairu. Gam do en nani. Ndebe nani annabi Isa wadi fi kaidini dum to Kafarnahum. Be mbimo. O wada dum to gariri mabbe. Gam be ngiya wato nde e mo wada fi kaydini dum to godde garije wada dum to gariri mako be ngiya amma kayto se ko ko ciya holare hadi be ngiya fi kaydini dum dum annabi isa wadata gam en nani e be mbi'a o na dum biddo Yusufu mo anduden ko o wawata waduki gam non en nani annabi isa wiibe wala annabi jo jabete do to gariri mudum gam dume Gam yaware e tiya holare. Gam en nani be mbi annabi Isa. Anna e min andima. Na to gite amin maunuda. Kom yata amin dum min anda. Aya chapande didi e jowi. Yaki chapande didi e jowe didi wi. E mi viawan gonga. E charel annabi Iliya. E wodi rewbe dudbe der leidi Israila. E warbe mu en mai. E charengil. Dum wadi dubi tati e lebbi jowe go. Ndiyam to bayi den dum wadi welo kalluma der leydi ndi fu amma annabi Iliya lilo yaka to ko moy mabbe sey to goddo debbo na yahudan kejo mo gorko mudum mayi gondo gariri jerifa der leydi sidon kadima e wodi godube nyaw nyamojum laral dudbe der leydi israila e charel annabi Iliya amma wala jamditinado der mabbe sey na aman neddo leydi siriya na o yahudan kejo Bandirabe am, ko wadi annabi Isa hokkibe habaru dum, no Allah jomirawo liliri annabi Eliya e annabi Elija to yimbe na yahudan ko en gamo holla be yidde mako e yurmeende mako to en jangi der deftere laami be arandewol sura sappo e jeweedidi en nana habaru no dum wadi duubi tati e lebbi jeweego ndiyam to bayi e tarengil dum wadi welo kallugo der leydi ndi fu amma annabi Eliya liloyaka to komo e mabbe sei to goddo debbo na yahudan kejo mo gorko mudum mayi gondo gariri jerifa der leydi Sidon wato leydi ndi dum wiyata Lebanon e jamanu meden hande en nanaino debbo e wodi shondi sedda e nebbam sedda amma Allah jomirawo der bawde mudum wadi shondi sedda nari ndi e nebbam sedda na halka an reai ha dubi tati e lebbi jeweego di welo jappi non mato en jangi der deftere laami be didawre en nanaino Allah jomirawo der bawde mudum wadi annabi Elija yamditini na aman ardido soji en leydi Siria daga nyaw nyamo jumlaral wato nguddu ko ko hausa en wiata kuturita bononno annabi Isa wi ndira yaaje den do e mi wiawon gonga e charel annabi Eliya e wodi rewbe dudbe der leydi Israila be worbe mu en mayi e tarengil dum wadi dubi tati e lebbi jeweego ndiyam to bayi den dum wadi welo kallugo der leydi ndi fu amma annabi Eliya liloyaka to komo e mabbe sei to goddo debbo na yahudan kejo mo gorko mudum mayi gondo gariri jerifa der leydi Sidon kadi ma e wodi godube nyaw nyamojum laral dudbe der leydi Israila e charel annabi Elija amma wala jamditinado der mabbe sei na aman neddo leydi Siria na o yahudan kejo bandirabe am ko wadi annabi Isa hokki be dum habaru no Allah jomirawo lili annabo en be to yimbe na yahudan ko en gam o holla be yidde mako e yurmeende mako kanjum woni e mo yidi be paama Allah lilo ayimo gam yahudan ko en tan amma Allah lilo ayimo gam o hisna leggi duniyaru fu daga hakke yahudan ko en denno e kammino Allah lilo yi annabi Isa gam mu en tan non ma hande wobbe kocciri wiki annabi Isa waru gam yahudan ko en tan amma do annabi Isa e tabbitinana en bononno e jamanu annabi Eliya e Elija Allah holli himbe na yahudan ko en yidde e yurmeende non ma gam yidde mako e yurmeende mako o lilo yi annabi Isa gam hisna bi adama fu daga hakki e kita mako gare ka nyalde darngal o yarabe wuro mako wato aljanna bandirawo am emi do Allah jomirawo hokkuma faamu du en nani do yahudan ko en e kammino annabi Isa no waru gam hisnuki be daga juude wanywaybe mabbe wato roman ko en laami be be charengil gam non annabi Isa hokki be dum habaru gam be faama wiki Allah jomirawo liloymo gam leggi duniyaru fu na kambe tan gam non en nani de be nani non sey berde mabbe metti bononno aya chappande didi e jowetati yaaki chappande tati bi nde yimbe wonbe der suudu do are dun nani non be fu berde mabbe metti be ummi be diwima daga der gariri nden be jari mo dow jolde to gariri mabbe woni gam be turo yo mo lei amma o tokki hakkunde mabbe o dilli bandirabe am ko wadi yahudan ko en be ngidi waruki annabi Isa yahudan ko en denno e kammino Allah liloyi annabi Isa teta laamu daga juude roman ko en o tiggana be laamu mabbe den o ardobe gam non en nani de be nani annabi Isa wiibe o waroyaye gam hisnuki be kambe tan amma o waroy gam o hisna himbe duniyaru fu daga hakke be fu berde mabbe metti be nani mone mako hanjum wadi be dabbiti halkuki mo e yiki mabbe na kanko woni annabi Isa on gam non berde mabbe metti e be dabbita warki mo bononno nanden der aya chappande didi e jowe nayi yaaki chappande tati wi be ummi be diwima daga der gariri nden be jari mo dow jolde to gariri mabbe woni gam be turo yo mo lei amma o tokki hakkunde mabbe o dilli bandirabe am en nani do nde charel mayde annabi Isa wadayi be bawayi be barimo gam non en nani o natti hakkunde mabbe o dilli